Nando Benchangul Gumuzi, Godina Matakal Kesati, Sababa, Dabin Sanagenyati in Kantae, Kankae, Namoni, Sodatani, Botonati Bakatani Turani, Hedun, Amadevi Ajur. Jeda ne gabasni inan no sana raba ye chuda commissionary commissioni hogansa soda balat nano benchangul gumuzi obo tarreka intazisa akajiraniti motuman namo tankana gargarsa kenajira fula duratisimo akka debisani abanu ojecha akajiranu himaniru nakor malkatu gabasa kana opese etiani diata.
Commissionary Commissioni, Hogansa, Sodabelan and Novinishangul Gumus, Obutarak in Taisa, Eletota Gumus, Kuma Ibatokov, Kumaturbetan Kisa, Ibental and Jatamakantan, Jejunis, Kumajatami Afrif Ibelamaul Kantan, Jo Telamedra, Bakati Bakatanituran, Bosona Kisa, Garabakarufani Tioka, Nanoa Saniti, Devi and Irujat and Ijuru, Commissionary Chi, Savait, Namunikunin, Bukani Turani Fimwifsen, Akasjuru.
Hujin garabba karufani tidev sukun godina matakal anu litur bakay satuja tamajraja obbutarrakayn motumman nagatas gabbe sufi namuota bakatani turan maridan amansi sudan akaysan garak eysani tidev yangur erajadan namonni kunnen halaj reynya namuota iruk eysani rabu kani turan ijadanis akastif sanijru
ada tatar bakesa tawe ragadase undwatani ke sabuk adin thurera guba divati dulan gombara dangu mandura kanjera muke sabuk adin isangu rako gara gara ke sanasan niga undande nyet bakata namma dari sudar tibakata to ante namo muku rakana gara gara rakana ufata rakana rakana kobicha rakana gara gara ke sakani santurani
commissioner chi degesimin anya tafi kamin anyatan taini kenna majraja chudan namoni kunnen akof dandan gochufis hojojje tamajraja dan akastipsu
amma garu ne de anir gisan lufani wode motum mala kumasan lufani wani sambar bachi sunyata sotau wan sota nyatan taini si wala kof sata wala ka fodi chakana janif to esu rajra chula miya manale irgisan lufani gara mala sali tide bisu irgi gara mala sali tide bisani mo de bisani kabu hatajje tama karorun tibaye hatajje tama jirai
Namuta, Jota Lamander van Kisset, the Greek Asani today, Veni Rujat Amen, Bilblan Argane, Dubisud Af, Yalin David Antasif Nemaf Milkovne, Atomale Jrata Magala Gilgalbeles Kantanifi, Savana Ginyako Sodat Uf Maganko Kanjakasam Nijetul Angafatan, Akasjet and Nijuru.
Gamash Mangadaris, what Hamadas was following Matabas Magad Gragatunarin.
Kamarin Naginya, a total Gani Ru, Rujat Amen, Aginya. Atomali Dandiola Kadi Mani Halati Devian Tujra. Hamad Mat Devani Kavani Seratid A Su Tarkan Fifrachuk Abunjara. Akumit a Tosni Jrangaru Gumuzot ni Meshain at in head to Lejru. Atomali a Tosni Kunin of Radevudani. Konkulata e Gatani Namanaga Jesu. Kanaf Motumani a Totarat Tarkan Fifrachuk Abanjara. Jechundu Batan. Imma kana irratti obbo Tarrakeny motumman nagadeef suuf hojjetaa jira jechuun tuufiinsaan kan hojjetu ta'us dubbatanii jiru.
Yeroo duraa rakkoon garaa garaa tureera, dogoggorri garaa garaa tureera amma garuu dogoggora sanarraa baruudhaan namooti kun lammaffaa ergas gahanii deebi'anii gara jaakkaa yookiin bosonaa takka isaan hin deebine hojii garaa garaatu hojjetamaa komaandi poostiin hojjechaa jira. Poli genten gara gara sojeta majra. Namun kuni serakko dar gara wamba e gara miwaccha ka besa tijo lezani kana wanan jiru. Namun nirakna gara gara besa dhela. Rukuba gara gara timkan. Rakatan namun wan jirani di. Ani suwa gara taniru motum. Mani si dugu gara dar gara wamba e sirrese. Muranna nitigalera. naannoon sunis nagaa dhabuu dhagahu manni ijaarsoliin garaa garaa bangadaa hundumtuu namoonni garaa garaa hojii kanarratti kan isaan hojjechaa jiran warroonni mana amantiis hojii kanarratti kan hojjetamaa jiru isa duraarraa adda ta'a kan taasisu kan hin jechisiisu warroota kadhan.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkalii fi Kaamaashii keessatti waggoota darban sadan keessatti mootummaan naannichaa sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen jedhee hidhattoota waamuun heddummoonni ajjeefamuun dubbatamaa kan madaanis akkasuma. Namootni kumaatamaan lakkaa'aman immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Mootummaan namoota qe'ee fi mana isaaniirraa buqqa'an deebisuuf hojjechaa hin jiraa jedha. Gama biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin baqattoota UNHCRiif gargaartootni isaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kolgaltoota gargaaruudhaaf akka waltumsaa jiran dubbii himaan koomishinichaa Booris Cheelshirkoov Jeneevaa irraa kaleessa ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti amajji 18 jalqabee toongoo bakka jedhametti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota gidduutti uumameen kolgaltoota naannoo sana 10,300 ta'an buufatni baqattootaa keessummeessu gubachuuf saamamuu dubbii himaan kun ibsa tibbanaa isaaniin beeksisanii jiru. Buufata baqattootaa kan biraa keessattis haleellaa wal fakkaatu dhaqqabeen kolgaltootni 22,000 ta'an bakka gargaarsa irraa argatan irraa fagaachuu dubbatanii jiru. Erga baatii muddee darbee haalli Beenishaangul Gumuz keessa jiru daran yaaddeessaadhaa jechuun dubbii himaan kun dubbachuun baqattootni Sudaaniif Sudaan kibbaa 1,700 ta'an naannicha keessa jiraachuu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa 1,500 ol ta'anis naannicha keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'uu eeranii jiru. Bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz buufataalee kolgaltootaa hamma namoota 20,000 qabachuu danda'an kennuun tumsa gochuu ibsanii koomishinichi wantoota jiraachuuf barbaachisan akka bakka jireenyaa fi tajaajila bishaanii dhiyeessuuf hojjetaa akka jirullee itti dabaluun beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.